kweli hunimiswe, mazima mi umenidelete. Maswali mengi na jili quest, wapi mefeli nisahishe. Tell me how, tell me now, sambona tuko sawa. Just tell me how, tell me now, mwizako na pagawa. File mapenzi ya nakabako, tozi jikaza kikomando. Wante moja na numero, I miss you mama yoyo. Samala moja moja nipigie, nisikie, unambie. You miss me vipicha nitumie, nitumie, nijisikie. Tukate akaka distance, ufanye mambo yawe mepesi. Uenda kesho ikawa fresh, so God akablessi. Tukaonana,
meliacha na pressure, kutwa na mock. Usiku silali, usingizi wangu usimeondoka. Hivyo fanya sijapenda, toka umeondoka. Na shangaa kanimeona bubu kalopoka. Hivi ni kitu gani kimefanya umechimba, ama maisha yangu amekushinda? Kitu gani kimefanya umechimba? Mama jogo wapandi mtungi, siungesema ngemchinja. Nilikuwa natembea na wewe, umerikimbi baga mkono wako shata. Umeanza kulia, bebi yata kipawfu, anaeza kauna kinya. Asa waiwa, waiwa, mira we, tusije.
Tukaonana, tukaonana, mina we, tukaonana.